dasa kaya tonje ditingi tuba lokuba nawe ndikubambe mamela ntombazana ndiphupha ngawe ndikuthanda enje ndingaqali ngoba kudala ndikufuna when is way ndiyakuthanda
Word is a word.